الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إن هو يسمعني وبا ما دين تزبو تزي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آية يو وبسورة يسي آية وبرا سورة يمكو سورة زكا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم غاري مكة السورة يو إذا متشتون بيتاسوكا مبوكا والنبي وبيميا كومي نيساتو شونغا توارا با متشتون بيتاسوكو بيتاري تي مدينة إذا كان مريميا كومي أبغينا مجا قومي كيريزا mumaroku tegere nsonga zino kuba muyinzo butafuna muyinzo zitegerera walala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusa sirakwe yengera ne mirembe eri nabbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemwe baza Allah ne sekwe baza olotulondere dini busilamu nga kyekyengere kya waguru ennyo mbalayirira Allah nemujuliza mu bujjuvu kisulina yo kyengera wansi wanjuba kikunukiriza busiramu tekiriyo. Allah bwe yawa busiramu yakuwa kinene nnyo nga bobokya ayina kyowankawankira owankawankira mbandiirwa abategeera ekyo obusiramu baabukwata ne babunyweza nibegendereza nnyo kubo nibawangala nga Allah subhanahu wa ta'ala basimye abamu bategeera nti bamujjana nga bakyali ku nsi abalala nibabafaanana era Allah n'abajjululira ku mbeera yakufaananira ddala basahaba ku nkola y'abannabbi mu biseera ebyo abantu ebyo bye bawangaliramu obusiraamu bwali bwa kitiibwa. Lwaki bawangala bakimanyi nti obusiraamu bwe bubasinga ekitiibwa fe olwaleero tukimanyi nti obusiraamu bwa kitiibwa naye tubusinga kyoba olaba nga waliwo abantu be twagala okusinza ne bwe baba batta obusiraamu bwaffe ne tugamba waakiri bufa naye nga tubasinzizza kitegeeza nti abasiraamu abantu abo abasinzibwa tosobola kusigaza busiraamu bwongo basinza lwaki tuyina kusinza Allah ate nga tosobola kusinza Allah bituufu nga toli musiraamu byenjogera mbitegeera situyina yasinza Allah mu butuufu nga si musiraamu taliyo leeta eddiini zonna ezirase eziranze ez'amaani ezizimbye ebigo ezizimbye projects ez'enjawulo ezikutta ebyobufuzi by'ensi ezikutta ebwengula ezikutta ennyanja ezikutta ebiragiro by'edduniya eno wallahi nga si musiraamu nfu lwaki nfu tezaava eri Allah era nazo teziyina bujulizi bwe zeewaako nti omutonzi yeyazisiima abantu bazisome ne Allah tugamba mu suratu Maida ti alyawma emyaka abiri mu esatu gye mbagambye ng'obubaka bukka obudde bwakyanga bwe bwakedde olwaleero suratu Maida yakutaano aya yakusatu ye sura yasembayo okukka agamba Allah nti alyawma olunaku olwaleero akmaltu lakum diinakum nzijuzza kummwe eddiini yammwe wa atimamtu alaikum ni'mati nenzijuza muye ebyengera byange wa raditu lakum alislama dina nembasiimira asiima ye Allah lakum kumwe alislam obusiraamu dina nga ye ddiini gye muyina okusoma entuufu era ino batendeta neba yisambula mbwensi ne mutuka gendi ngamuli abaisi abagenda okwesima era abawonye ayeza bazitegera bawangalira kubunkenke mumbera yonna gye bateekangako emikono gyabwe nga bagenderera kusimisa Allah ne Allah nakyo nakiteekako emphasis nakinyweza bwe yali awoogerako ega nti mukhulisina lahu din balongoosa ku lulwe Allah eddiini busiraamu ekyabaviiramu basiima naaga nti radiyallahu anhum yabasiima Allah tasobola kusiima n'obonaabona ku duniya ne ku akhira wa rada an nabo ne bamusiima wallahi mbalayirira Allah kyekiyitibwa okwesiima si ssente ekiyitibwa okwesiima si kufuna akeedi mu kibuga ng'olwaleero b'olaba bamumirankota bwe bayayaanira okufuna ebingi akeedi obutale paaka ennyanja ebibira emigga empuuta ennuunizaamu omukene omusenyu egigizira omulungi golodi golodi bannange golodi zaabu 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 abakyali kuza amafuta 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 tojja bimalayo onaaba oliawo nga waliwo diiru y'envunyu zizze nga muyingira ebyoloni nga mubivuba onaaba oliawo diiru y'ebiwojjolo ngezze ngaali badda nti ate biwojjolo biweddeko kati tulina la ilaha illa llah tosobola kumalayo abasajja abaakulira misiri ababakabaka ba misiri babayitanga ba farawo babaziikanga mu bwaguuga bagiyitanga kabuli naye nga they were pyramids nga nnene nnyo eyinza okuva ku city square e Kampala n'etuuka ekibuye nga mwe bamuziika nga mujjudde mufumbekedde zaabu abamu tebakyamanyiddwa nakumanyibwa naye ekyo bakikolanga kulemezaawo bitiibwa byabwe ekiyitibwa okuwangula mu nsi kumanya Allah ekiyitibwa obuwanguzi mu dduniya kutegeera Allah ekitegeeza n'obuwanguzi mu nsi kugondera Allah wallahi abaaririna bawangaala bulungi naye nga abamu tebayina ssente n'olwaleero bakyayogerwako tugenda kukoonako katono ku suratul asir naye nga situnnagikoonako waliwo abantu Allah baayogerako nga baali babitiibwa nga banene nnyo ku nsi ne kwakhera banene nga tebaali bagagga nga tebaali baki mwe mulowooza nti obugagga bwe buwanguzi abadan tunuulira bannabbi ba Allah abasinga obungi tebaali bagagga osika omulembe gwe tulimu olwaleero basahaba bannabbi ridwanullahi alaihim ajmain kathiru minhum abasinga obungi tebaali bagagga fe olwaleero bwe bututtinganya ne butwala n'ekitundutundu ky'obulamu bwaffe kinene tubunoonya ekiro n'emisana abantu bafuga n'asalawo naga nti nja kufuga n'obukongovvule bubanyooke n'emimwa gibasiiwuuke ng'ekigendererwa ayagala ebintu ebyo maali kukuŋŋaanya kuba ebyalina tebimala olina siko ya mailo 8 tekammala olina siko ya mailo 16 tekammala olina ente emiliyoni 3 tezimmala olina nankani olina kino tebimmala tebimmala naye wallahi bebitamala bangi abaabikuŋŋaanya era ne babireka abo nno abakitegeera nti obugagga si bwe buwanguzi ne badda ku Allah ibrahim bwe yamala okugezaako eno n'agezaako eno n'agezaako eno naga nti inni dhahibun ila rabbi sayhadin nze njiza eri Allah neyeewaayo kyebayita total submission surrender perfect land also that is what we call total submission to the will of God to the will of Allah subhanahu wa ta'ala muwasahaba bannabbi abasinga tebaali bagagga bogera kuba sajja Allah jalla wa ala bi yasima ninda bali banaku bali babavu bogena mbatabi'i bali babu bogena mbatabi'i tabi'ina abasinga bali babu abajukirwa anti bali bagaga batono obugaga mu bugende empola ebitiba mu bigende empola agamba Allah nti alhaakum takaasur bubala bankanyiza obulungi obungi obugatta emmaali n'ebitiibwa n'obuyinza hatta zultumul makabir okutuusa bwe mufa omuntu n'afa ng'ennyonta n'omululu n'omulugube gw'okuŋŋaanya tegumuvuddeeko ne bw'atuuka ng'ebyapa by'alina tabimanyi nga ssente z'alina tazimanyi ng'embeera gy'alimu baamujja mu byabinojjo ne bamutuuma binnyonkondo n'atuumibwa bijodoro n'atuumibwa bifeekeera n'atuumibwa biniigiina amannya go sigi bayita abagagga niyire nga teleba talina kyekimutta ayina omulwadde w'omulugube yalwala obulwadde obutawona okujjako ng'omaze kudda eri Allah mukuŋŋaanya abantu bakuŋŋaanya emisana n'ekiro amaka gaabwe bagavaamu mu bunyonyi ku makya ne bagayingira nga mukawo z'amasiga ng'obudde bugenze yarabbi banoonya ssente kyagamba Allah nti alhaakum takaasur bubalabankanyiza obulungi obungi nga mulimu okufuna emmaali n'ebitiibwa hatta zultumul makabir okutuusa lwe babayingiza kabbuli kalla saufa taalamuun temumanyi mwewunziza naye mujja kumanya thumma kalla saufa taalamuun muli baakumanyira ddala kalla law taalamuun wabula singa mwali mumanyi kati temumanyi mukyefudde basiru bagwagwa bazonto bazoliga singa mwali mumanyi ilma alyaqin neirimu eyokkakasa latarawunna aljahima latarawunna aljahima mwalira by'omuliro jahima omukkiriza omuliro jahima agulaba wallahi bw'oba oyagala kuwangaala bulungi Allah bw'akuggulirawo n'olaba omuliro jahima ku nsi wallahi tosobola kuddira ssente zo za halaali n'oziteeka mu haramu omuntu alaba jahima tasobola genda mu betting omuntu alaba jahima tasobola n'akatono kulya riba mwabeere bulungi ku duniya okukola bataga Allah nedda alengedde omuliro jahima omuntu alaba jahima tasobola kukwata ssente ze zaakoze halaalan tayiban n'aziteeka mu mbeera n'azisaasanyiza mu mbeera etasanyusa Allah ng'olwaleero bwe mukola latarawunna aljahima abantu baali badde basobola okulaba jahima omuntu alaba jahima tasobola kunyoola mukono gwa munne n'agunyoola olw'okuba ye muliisamaani kubanga olwaleero ensi ejjudde baliisamaani n'agunyoola bw'okiremera n'ayongera n'agunyoola ogenda okuwulira nga gugenda kukutukako noota bw'ota omuliisamaanyi n'akwata kyakutte era nekifuuka kike lwaki anti yakirina mu ngalo kike talabye jahima latarawunna aljahima abalengera jahimu wallahi bwe tuba tuzze mu mbeera y'obusiraamu mu bakulembeze b'obusiraamu tebaalitunze mizikiti olengera omuliro jahimu wallahi tebaaliwe mukidde eddiini ya Allah ne bagifuula eyabakaddu wannema ne bagifuula efeerye na n'abagisoma bawejjere nga bagenderedde omuliro jahima tebagulaba wabula mu maaso gaabwe balabawo bakama baabwe abaliisamaanyi ababasuubiza ensi n'eggulu ng'ate ensi tebagirina ensi kitonde kya Allah n'eggulu wallahi nabyo tebalirina bano ne bawunga olwembeera gye balaba ennungi rungi bano Allah bakyayazisa amaanyi n'obuyinza gye balina. Bw'oyogera ne bagamba nti oyo mupumba abutalaba nsi, manya omuntu alina kulaba wala. Abeewaana okulaba awala be balaba okumpi, be bagamba okulaba okumpi be balaba wa ewala. Allah agambye thumma latarawunnaha, baagala tebaagala, balina kugulaba omuliro. Baali badde bagulaba mu bulamu bw'ensi naye tebagulabye, ne bakola effujjo lye baagala. Thumma latarawunnaha, oluvannyuma bagenda kugulaba. Aina alyaqini, n'eriiso erikola ki? Eriiso lyabwe ery'okwekkaanya, wallahi bajja kugulaba. Omwanadamu wagenda okugambira nti ma aghna anni maaliya, emaali yange tengasizza. Wafe oyina biliyoni kakanaana ku akawunti, oyina sikweya mailo 12 nga byonna wafaakuuza bifaakuuze, oyina obukadde bw'ente 12 wabba bubbe, wanyaga bantu ne bakabatwa wange entulege. Thumma latarawunnaha, Allah agenda kugubalaga jahimu nga baga nti intaliku ila ma kuntum bihi tukadibun, mworekere ery'omuliro gwe mwalindisanga ne mufaakuuza ne mulya n'ebitali byammwe. Intaliku ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min allahab innaha tarmi bishararin qalqasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawmaidhin lilmukadibin. Edduniya mugigende empora, nabagamba edduniya kitonde kya Allah, mugigende empora. Obugagga mubugende empora. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, yenanyini ddala riziki. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yenanyini ddala bufuzi. Tu'ti almuluka man tasha, ayazika obufuzi gw'aba alonze. Sikumwagala nti alina mahabba, amwagala nnyo ye mukwano gwa Allah. Watanziu lmuluka mimman tasha, naabujja ku gw'aba akozeki. Watuizzu man tasha, naasitula gw'aba ayagadde, naafuuka wa buyinza wa bitiibwa wa ttendo. Watudhillu man tasha, nakkakkanya mulamu bw'ensi gw'aba ayagadde. Biyadihi lkhairi, mu mukono gwe mwe muva bulungi. Wahuwa ala kulli shay'in qadir, buli nsonga yonna ye muteesiteesi waayo Allah. Ye nsonga lwaki tubagamba tubeewaza omuntu yenna okwatula ekigambo ng'oli mukkiriza. Omuntu asobola okulengera omuliro jahimu tayatula ku lulimi lwe nti lwaki nze, ng'obuuza Allah. Kubanga eduniya ya mama we yagizaala, lwaki nze si kyabukkiriza? Era mukirekere abafaanana modolo ezo. Embeera ku basajja abaali ab'amaanyi Allah n'abawangaaza nga abawangadde bulungi mu nsi, tubuuza ekibuuzo, tugenda kulaba ensonga ez'enjawulo. Lwaki twadde emabega? Lwaki sife b'amaanyi? Lwaki embeera Allah gye yatulaganyisa tennabaawo, yaliwo tetunnaba kuba muyo? Yatugambye la yastakhlifannahum fi lard, ngenda basikiza ensi kama stakhlafa alladhina min qablihim, nga bwe nagisikiza abaabasookawo. Tuli bakaddu wa nnema, tuli bawejjere, tusula kutebuuke, abantu batutunuulira ng'obuwojjolo wojjolo mu mbeera efaanana bw'etyo. Naam, swali kiganyi, kuba ne ku mulembe gw'omubaka waaliwo abamukola ki? Abamutunuulira ng'ataliiwo, ne batuukoga nti majununun wazdujir, muguwa ddalu. Naye abantu abo oluvannyuma lw'abasiraamu okunywera ne bategeera nti Allah yennyini nsi, ne bategeera nti tewali kyengera kyenkana busiraamu kuba kya bbeeyi, ne babufuna, ne bakkiriza bubalamule, ne babulamuza. Allah yabasitula, nafura abayina obuyinza abali abamanya abebitibwa azilla abawansi. Mulabo lwalero buwepi mapima mu fe tuli kumwanja tuli mabega mu mbeera zonna. Lwaki tuli mabega abebitibwa? Nenda kutandika n'ennamba esooka, embeera eyawangaza basahaba nga bamanyi. Nabbi n'atuuka okwogera ku mirembe gyabwe gye bawangalirako, omulembe gw'abasahaba, omulembe gw'abatabii, omulembe gw'abatabii tabiina, n'agiyita alqurunu lmufaddala, emirembe gy'ebbeeyi egy'amaanyi egy'ebitiibwa. Wai ensonga esooka eri mu suula gye nasomye nga tutandika era gye njagala okusulika nayo. Oweekitiibwa Allah subhanahu wataala yatuga nti wala asir, yali ayogera ku mulembe gwe tulimu olwaleero, inna al insana lafi khusr, omwana adamu afaafaaganiddwa. Kasita weerabira Allah bwe biba bikusaza amagenda n'amadda, kasita ova ku Allah oba osaliddwa amagenda n'amadda. Mu nsi yonna singa ogigwamu n'oba n'obwongo obutoola nga toli mulalu n'osalawo ekitali busiraamu oba osaliddwa amagenda n'amadda. N'olwaleero ate bw'omala okumanya ekigambo ekyo n'abeeyita abasiraamu olwaleero si bwe basinze okuyaayaanira n'okukuuma, bakuuma mbuto zaabwe, bakuuma ntegeera zaabwe, bakuuma bitiibwa byabwe, bakuuma ndyo zaabwe, bakuuma baganda baabwe, bakuuma mikwano gyabwe, bakuuma mawanga gaabwe. Abakuuma obusiraamu tebakyaliwo. Aa wai kubanga babateekako ebinyanya basobole basuuza zaabu bayoole ebyoya byensa. Abantu abafaananako nti tukwate obusiraamu tubunyweze butulamule tubulamuze. Be baatumibwa ba fundamentalists, radical fanatics, islamists, terrorists. Amannya ago be bamala ogawulira nga gava mu balabe abalwanyisa eddiini eno, abantu ne baga nti olina kulinnya ku bureeki. Mu kulinnya ku bureeki abalina enkufiira ne bazisuula, abalina ebirevu ne babisala, abalina amannya nga masiraamu nnyo ne bagejjako, abaali tebasobola gejjako ne bagasalako. Mede oye Muhammadi, mese oye Masuura, ne weeyite mese jeni oye Jannati. Mu biseera si bya wala bino ebyabano abatugamba nti banunuzi, abatununula ku basosoza abasosola mu mawanga, abatununula ku bannakyemalira abaali basudde gavumenti, abaali basudde gavumenti mu ntatya, abaali basudde eggwanga mu byenfuna, abaali basudde abo mu struggle yaabwe baalabanga mu mbeera y'okubeera nti bali successful muyo. Amannya g'eddiini, eky'eddiini tukigirewo ddala, tukikasuka ebweru kubanga eddiini zaawula mu bantu. Pulogulaamu gye baatandikirako yali yakugoba yali yakugoba masinzizo mu barakisi z'amagye. Emizikiti gyonna egyalimu ne bagiwera ne bagisuula, abalala ne bagiteekamu bye baayagala. Bali ku pulogulaamu ey'eddiini, eddiini ze zitutabula. Buli ewali omuzikiti mu barakisi baagugyawo. Bwe tunaggyamu eddiini mu nsi tujja kutereera. Basaburisi saabo kye baakola kwali kubeera nga beetuuma n'amannya nga tosobola kutegeera ddiini ye entuufu. Ntegerekese Kisamba Mugerwa abawa ddiini ki? Kafumbe Mukasa abawa ddiini ki? Bidandi Sali abawa ddiini ki? Wanji talina edini bazisuura sewaba serubiri tembawulira gwani nze katolu bwama gwani nze mulindwa muwonge kati munina muwonge osobola okutegeera eddiini ye lwaki baana bange ekitabudde ensi eno diini amanya amalala temugalina abagenda nga bagakongakonga batyo eyo embeera yaliwo batono nyo abaasigaza amannya gaabwe ag'eddiini kubanga baalaba nti eddiini ejja bbatabula eddiini n'evaawo allah subhanahu wataala n'abalaga nti kimwagala ki mu kumalawo eddiini mu nsi twagala buwanguzi atukwasa ensi eno tuginyweze obuwanguzi muki mu by'obufuzi n'abagamba kyemwagala falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun aye yo twagiraba tulijeyongero giraba allah n'abakwasa ekintu bwamala obakwasa ekintu ekyaddako ne batuula mu bifo byabo bennyini be baafubutula ensonga ebafubutuza nsonga ki tebaalina mpisa baali boonoonya ebyenfuna ensonga ebafubutuza nsonga ki baali basosoze mu mawanga lwaki baabafubutula baali boonoonya ebyenfuna by'ensi lwaki baafubutulwa baalina emirulu baali tebaagaliza bannaabwe ensonga ze baalaga abantu bano ababeeyungako zaali genuine nga naawe bwe baba baziguzizza ozigula kyannaku nti embeera eyo buli lwogikola ng'ebigambo by'okulembeza birabika birimu omulamwa allah akuyambako n'oluvannyuma n'abeera ng'akulaga eri abantu oluvannyuma lw'okuwanguza nti ono byeyogeranga si byebyo omuganda alina hadisi ega nti atannatanaka yagonza yinza okusanga munno nga yasesemya onoga nti ono obweddaamira biramba naye naawe singa bukya ku makya emmeme n'ekusinduukirira n'otanaka ogenda okwetegereza by'otanasooka nti enanga obweddaamira biramba okiraba kakati embeera eyo bwetyo bwefaanana kyagamba allah fala tuzakku anfusakum temwetukuzanga temwetukuzanga la tuzakku anfusakum temugezanga nemwetukuza nemwewaanirawaanira ku bantu lwaki ow'ekitiibwa allah abamanyi n'ebyekwese mu bifuba byammwe abimanyi atugamba allah nti wal asir njuliza omulembe innal insana lafi khusir mazima abaana adamu bafaafaaganiddwa yatwala abantu bonna mu kufaafaaganirwa olw'okumwerabira ti nnyini nsi ye allah innal insana lafi khusir abaana adamu bafaafaaganiddwa basikiddwa obulamu bw'ensi baagala kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya nga tebafuddeyo bakuŋŋaanyiza batya lafi khusir olyaga nti njagala sente nzija zezintuukako saagala kumanya nze njagala bufuzi mbufunye ntya saagala kumanya bwekuba kusamira nja kusamira ogenda mu nyanja nja kugenda okunankani nja kuloga bwekuba kuloga nja kuloga bwekuba nankani nja kuti bwekuba njagala bugagga ng'era ebya bintu babikoze ate ne gye babikolera tebabakuuma baboogera oyo gundi nze mulogowe ababadde batukulemberako tusibidde enkoba mu ddiini naddala abasiraamu emizikiti bagitunze obusiraamu ne bamala ne babuyiwa ne babateke ne buyiika ebintu byonna babyonoonye babimazeewo alamu webazudde nti byonna bamaze byonoona nga ye yali ddiiru yaabwe okusanyusa abo bannaabwe be baali nabo ne batema olwaleero si tukyabalaba ne babula ddiiru eweti inna al insana lafi khosir illa alladhina amanu agenda okuwona ye mukkiriza nga muzzeyo ku nkola y'abaatusooka abaali ab'amaanyi naye ebbanga lye munaamala ng'enkola eyo mugitamwa tugenda kuba mabega eva sawa yonna wa amilu ssaalihaati n'emirimu emituufu allah gy'ayagala gyetulina okukulembeza ntegerekese wa amilu ssaalihaati tukulembeze emirimu allah subhanahu wataala gy'ayagala watawasaw bilhaqi tugenda kutandikira wano watawasaw bilhaqi ne balaamirigana okufiira ku mazima okuwangaalira ku mazima n'okugafiirako ekimu kubireeta okufuukuuka mu nsi ekimu kubireeta akasandali mu nsi ekimu kubireeta ekyawulantamu mu nsi kuggwawo kw'amazima kuggwawo kw'amazima embeera nyingi ezigenda mu duniya mu maaso naye nga zivudde kubeera nti abantu tebalina mazima omuntu alina amazima yaliridde enguzi ng'agalina naye olwaleero olw'obutaba na mazima mu bantu bonna alwanyisa enguzi agirya n'oyo baayagala n'abo baalangiridde okulwanirira okulwanyisa bagirya ani anaawona atawasaw bilhaqi amazima galiruddawa ng'omulembe gwe tulimu omunafu takyabeera nakake owamaanyi bwajja nakunkumula ki ekibatu ng'atwala watawasaw bilhaqi amazima galiruddawa nga tulina n'abasomye ku ddiini abeerangirirako emizikito gwo gwange era n'abantu baga nti ogwo muzikiti gwa sseekagundi tawasaw bilhaqi amazima galiruddawa kakati mu abavunama bamubeera mubuliddwa amazima ani anaabeera nago embeera esinga otutabanya olwaleero tugende nitufunamu obugulumbo gulumbo ne tuleekaana ne twekuba obukokola bwaffe abamu abantu ne mubafulumya ne bafuluma emizikiti ne muga nti abo tubamaze ne wayitawo ebbanga ttono nnyo ababadde bakuba obukokola bafulumye bali nga empisa zennyini ezagobya abali nabo ze balina amazima galiruddawa watawasaw bilhaqi tulina amazima oliwo amazima mu makaago olina amazima ku muliraanwawo omulimu gw'oliko okola mulimu ki opima minzaani minzaani eyo y'amazima mwagala allah atutaase mubadde muwoloma lwa nkuba naye ebyo temubitunulamu nti allah asibye enkuba lwakubulwa mazima tawasaw bilhaqi avuga takisi oliwo amazima mulina amazima amazima galiruddawa osanga mu takisi ng'abasaabaze si ba mazima dereeva si wa mazima kondakita talina mazima watawasaw bilhaqi allah ayagala mazima kubanga tuli mu nsi ekitonde kye kiyitibwa duniya ajja kimalawo ate asobola otuteeka mu mbeera gy'aba ayagadde naga nti watawasaw bisabr allah jalla waala ayagala nnyo tembeera bwebezze nga yakasandali asaburu obugumiikiriza tugumiikirize ogumiikiriza naki obugumiikiriza buli luddawa ebyo nno ffe abali mu mulembe guno abagoberezi b'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyo twali bitunuulidde nnyo olina amazima oli mugumiikiriza ebyo bikyatukuba nnyo otufuula ab'emabega otufuula abawansi n'otufuula abanafu. Tugenda kutandikirawo insha Allah. Tubuuze ekibuuzo, lwaki embeera zaffe, lwaki tuli babega, lwaki tuli banafu, lwaki Allah yatuwanulayo mu kifo gye twali nitubeera nga olwaleero tuliraanye okubeera ekisekererwa. Allah eddagala alituwa bwe tuneddako ne twekuba mu bifuba ajja tuddiza embeera gye twalina ey'obuvunaanyizibwa. Alhaqu amazima wasaburu, n'obugumiikiriza. Bwana batusobozeseza Allah, tugenda kwongererezaako awo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khair. Waliwaine ekibuuzo. Salamu alaikum. Waliwaine ekibuuzo.